Malunga nokuhlolwa kwe-HPV, i-human papillomavirus. Ithesti yokuhlolwa komlomo wesibeleko lwe-HPV iyakwazi ukubhaqa uninzi lweendidi zomngcipheko ophezulu we-HPV. Nangona amajoni omzimba ekwazi ukulisana ne-infection ye-HPV, abakho amaxesha apho ahluleka khona. Xa kwenzeke ohluleka, kuye kube notshintsho kwiiseli zomlomo wesibeleko. Malunga ne-self-sampling, ukuzihlola ngokwesintu. Ikuvumela ukuba uzithathe ngokwakho isample ye-HPV test ekhaya okanye eklinikhi. Uye usebenzise i-cervical brush ukufumana iiseli kwincindi yelungu lobufazi lula nangaphandle kwentlungu. Ingaba uyazibuza ukuba kuye kwenzeke ntoni xa i-test ye-HPV i-negative? Ukuba une-HIV, hlola kwakhona emva kweminyaka emithathu ukuyotsho kwemihlanu. Ukuba awunayo i-HIV, hlola kwakhona emva kweminyaka elishumi. Kuye kwenzeke ntoni xa ndi-teste positive for i-HPV? Ayithi loo nto une-cancer yomlomo wesibeleko izoziphelela. Yiya kwiklinikhi ye-gynecology ukulandelelwa ngowezempilo otreyiniweyo ze ufumane i-treatment xa kufanelekile. Ingaba zinyangwa njani izilonda eziye zibekho phambi kokuba umntu abe ne-cancer, i-precancerous lesions ngesiNgesi? Unyango lwazo luthatha ixesha elingangemizuzu elishumi kusetyenziswa i-cryotherapy, ngamanye amazwi i-freezing, i-thermal ablation, i-heating okanye i-excision. Malunga nonyango lwe-cancer yomlomo wesibeleko. Kuye kwenziwe i-biopsy evavanyelwa ukudiagnosa i-cancer yomlomo wesibeleko. Abasetyhini banokunyangwa nge-treatment elungeleyo. I-treatment ibandakanya i-loop electrosurgical excision procedure, i-LEP ngokufuphi, esusa i-tissue zomlomo wesibeleko ezingaqhelekanga kusetyenziswa i-loop yocingo olushushu. Ikhupha inxalenye encinci yomlomo wesibeleko engangobhontsi ubuncinane. Iikiti ze-self-sampling uyakwazi ukuzithenga kwi-private labs ezinjenge-Amperth, i-Lancet kunye ne-Pathcare. Zikhusele ngoko, ze uthethe nomboneleli wakho wezempilo nge-cancer yomlomo wesibeleko. Malunga nokuhlolwa kwakhona. Xa kwenzeke iziphumo ze-test zokuqala zibuye zingaqhelekanga, umboneleli wakho wezempilo angakucebisa ukuba wenze ezinye iithesti ukuvavanya nzulu umlomo wesibeleko. Malunga neenkqubo ze-biopsy. Ithatha isample encinci ye-tissue apho ijonga khona ukuba akunaziseli ezingaqhelekanga okanye ezinomhlaza. Oku kuye kuncede oogqirha bathathe isigqibo malunga nonyango olululo. Ukuqonda i-stage somhlaza kunye nongezelelo lwe-test. Xa umhlaza ubhaqiwe, kungasetyenziswa ii-test ze-imaging ezinjenge-CT scan, ii-MRIs okanye ii-PET scans ukuqonda ukuba umhlaza usasazekile na, kunye nesicwangciso se-treatment.
Masikhe sijonge imibuzo ebuzwayo. Ingaba uvavanyo lwe-pap smear lubuhlungu na? I-pap smear ingakwenza uzive ungakhululekanga kodwa ayikho buhlungu. Kuthatha nje imizuzu embalwa kuphela. Kwaye abanye abafazi baziva becinezelekile kancinci okanye uxinzelelo ngexesha lovavanyo. Kuye kwenzeke ntoni ukuba iziphumo zam zovavanyo aziqhelekanga? Iziphumo ezingaqhelekanga azithethi ukuba unomhlaza. Zihlala zibonisa ubukho botshintsho lweeseli ezinokufuna ukuphononongwa ngakumbi. Ugqirha wakho uye akucebise ukuba uphinde wenze uvavanyo olubandakanya ukuphinda uvavanyo okanye i-biopsy. Loluphi uvavanyo lwe-imaging test? I-CT scan okanye i-CAT scan luvavanyo olusebenzisa i-X-ray kunye ne-computer ukuthatha imifanekiso eneenkcukacha ngaphakathi emzimbeni wakho. Ibonisa izinto ezifana namathambo, amalungu kunye neethishu ngokucacileyo ngaphezu kune-X-ray eqhelekileyo. Uye ungqengqe etafileni ehamba kumatshini omkhulu omile okwe-donut. Ngamanye amaxesha unokunikwa idayi ekhethekileyo ebizwa ngokuba yi-contrast ukunceda iindawo ezithile ukuba zibonakale ngcono. Ukuskena akubikho zintlungu kwaye kuthatha imizuzu nje embalwa. I-MRI scan yona isebenzisa iimagnethi ezinamandla kunye ne-radio waves ukwenza imifanekiso eneenkcukacha ngaphakathi emzimbeni wakho, njengengqondo yakho, umqolo okanye amalungu omzimba. Uye ungqengqe etafileni etyibilika kumatshini omkhulu omile okwetyhubhu. Ayisebenzisi i-X-ray kwaye iscan asikho buhlungu. Kodwa umatshini wona unayo ingxolo ayenzayo, ngoko unokunxiba ii-earplugs okanye ii-headphones. Ngokuqhelekileyo kuthatha nje imizuzu engamashumi amathathu. Kwaye kufuneka ulale ungashukumi ngexesha lokuskena. I-PET scan yona luvavanyo olunceda oogqirha babone indlela amalungu akho kunye neetishu zomzimba ezisebenza ngayo. Isebenzisa umlinganiselo omncinci wento ekhuselekileyo ebizwa ngokuba yi-tracer ebonakala kwi-scan. Ufumana i-tracer ngokuhlatywa ngenaliti encinci. Emva koko ulale etafileni ehamba ngekhamera enkulu. I-scan sona siye sithathe imifanekiso yendlela i-tracer ehamba ngayo emzimbeni wakho, enceda ekufumaneni izinto ezifana nomhlaza, okanye iingxaki zentliziyo, okanye ingqondo yakho. Uvavanyo alunantlungu kwaye ludla ngothatha malunga nemizuzu engamashumi amathathu ukuya kwengamashumi asithandathu.